Jarkan negal cuma orang senaga. Via iPhone orang mungkin via 24 night saat raja kasur jista. Wang via gombi laman onkolores ulani fonani fokus sana kopesi. Kalau anda tahu jangan risau untuk berhenti tebine. Boleh rafu fonis anitem. Surah alaqat mulia. Amerika kisah tanam million turbati fi kum ribisan ijal rat virus corona argan. Am kum diplomati fi kum kurani lama jala tanah lumbulabi. Warru kum kan rat argan kisah toko presiden Amerika Donald Trump. Jarti salah kalam. Ujatot White House edul rat ayu argan. President Trump saat itu terbata mila hospital orang Amerika Walter Reed Washington DC itu akhmatetti acibai tujuh minit.
President Donald Trump virus itu bugala fatun kaba manis saat itu terbata mila maaf mana yana ergaturani White House itu debi ani board with atakagala ummat Amerikan COVID kurasagalin akhain Sudan newami cedabarsan. Kamni sani cima tahu agar si Sudan agugia fani baka ofiti furan kuta White House. Truman jeramu alat abbatani helikopteri Marine One jeramtu lafa kauf innaq upov tutti nagayt amani jiran presidenti chagugge afani funyani yokam maski de bisani tun kayatin bakka kanem bron gamas gausani ega turan White House ton senan sanadrammo malaqoricha warana biyole sa Walter Reed jedu ke sabawdan kanen san deggeruf alat abbatanin galatoma tin jiran presidenti helikoptera ke saba ani gara White House tenademan takkan abbatani gara kamerat gara galuran harka mirmirsani nagata usani ibsan. Malak kasani tit agamu gafi radio sagale Amerika brad yaatef sagale ukkama mata en baat yegari ajaran. Boda gara gal galarra sagale sani warabudan erga waye COVID sagari Twitteri ratimat ansanin ibeen kun jirenya ke sanirra akka anungu ina insodaten ajaran. Wujit nidebina dursur af niban ajaran iru gadiba'a. Ofek gata jadan yad ummata funanamen kan deggersi sani tana presidenti durani Joe Biden in boda jiru president Trump falmi presidentumma onkololesa kudashan geggefamuf jiru rat mormitu sani kar imama demokrati chawalin yaachuf karorsu sani duli filannu republikanu ta ipsejira. Dr. Risani Dr. Sean Colney tuta uduf kalesa ware boda ipsakennanin hala ham tura gutumman dandammachu isu malugaru garen wal ansafaya isanif an gama gama gonef itidabales hala wal ansakennamef inna ilal White House iti debi usanini deggerra achitis ogeso tafaya presidenticha saati saati imtu atantu jira jiran. Waltanto anno fitisat ukubota United States CDC in COVID kur asagal lensa ke safach ay saati lehidduf turu akadandaw amane jira. CDC ni erot erat af virus in corona rahiddu namonni yometra lama walitti sik anijiratan akkarra darbu beksi seture. Waltan kun kalesa marsariti saarratti gabasa barresen. Koranna lehiddu nakkamirkane sanit virus in kun namni COVID kur asagal kabu metra lama. Namatti sik ayokan nanno toko ture yodeme halam barataminin kilensa ke safach ay turu danda ajer ejira. Kajel famni haare fami kuna kajer utti hala akkasin kandaddar buyo. Kutasirriti kallensi keessan daddeebine bakka namoonni hedduun jiran kan akka faarfachuu yookaan kutaasportii keessatti hojjetan bakka hafuura baafachuu cimaan jirutti mudataa jira. Ji'a darbe CDC'n qajeelfama wal fakkaatu marsariitii isaarratti baase guyyoota muraasa booda xiinxala hayyootaan hin mirkanoofne jechuun kaasuunsaa ni yaadatama. Jarmeen fayyaa addunyaa akka jedhetti naannoo addunyaa keessa namoota 10 keessaa tokko tarii vaayirasii koronaan qabamee jira. Lakkoobsi namoota addunyaa kanneen vaayirasii koronaan qabamanii miliyoona 35 kan darbe yoo ta'u kanneen vaayirasii koronaan qabamanii du'an immoo miliyoona 1 darbu waltaan qorannaa yuunivarsiitii Johns Hopkins beeksisee jira. Biyyoonni Awurooppaa hedduun vaayirasii kanaan kan dhahaman yoo ta'u Jarmaniin kaleessa akka gabaasetti walumaa gala namoonni 1,300 ta'an vaayirasii koronaan yoo qabaman Biriteen keessa namoonni 1,500 Ispeen immoo Awurooppaa keessa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabaman isa olaanaa kan qabdu yoo ta'u uummanni 1,800 ta'an koronaan qabamaniiru.
Yeroo filannoo United States ga'uudhaaf baatii tokko gadi hafee jiru kanatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun gariituu yeroo isaan ga'in dursanii sagalee kennaa yookaan xalayaadhaan ergaa jiran. Aga sadaasa sadii guyyaa filannichaatti namoonni daran kabiroon akka kanatti akka sagalee kennuuf jiranillee eegama. Ittaana pirezidaantiin duraanii fi kaadhimamaan pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii Joe Biden kutaa Floridaa kalammiiwwan eenyuuf akka sagalee kennaniin murteeffatiin keessa baay'atan keessatti duula na filadhaa geggeessaa jiru. Ka dhukkuba vaayirasii koronaarraa dandamataa jiran pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraampis yeroo dhiyoo keessatti duula filannootti akka deebi'an dhaadatanii jiru. Gabaasaa Elizaabet Lii tujubeetu dhiyeessa.
President Donald Trump virusi corona rabayenachu ibsudan gara White House tdebi ani farmi onkolonisa kudashan Miami ke setkad mama party demokratota Joe Biden walin gege famurattir machuf karosu sani media hawasarat beksisaniru.
Don't let it dominate, don't let it take over your lives.
Akka virusin kun sintuatune yemina jirenye kesan akka tuatuf eyaman kennina kun akka tuune yemina addunya rabi yuguddo taate qabna ojitti ni debina fuldurati ni bana akko gana kesan isana gochutu narature akka ni bala qabu bekan ture garu gochutu narature fuldurada banerra hogganerras
garu akkata Trump bekana ittilalani fuerara kan of David tikennan kan walgayi witata galgala hawasa braga fidiatif debin ittikenna mufi caasan odu NBC qoppe sirattar gaman Joe Biden qeqani jiru.
It matters, it saves lives, it prevents the spread of the disease. Social distancing, instead of talking about what the only thing I heard was one of the tweets saying
hagugina fani funyani o kam maskin barbachisada lubudu olcha tamsayne dibe kana ittisa warrahi qin sawasumma egamu qaba de sura dabre wa tokko kan dagay wan twitter irratti barrefame ke sa tokko way kana marafi yaddeina ka jedu kan yadde sweddu tu jira ummata kuma dibala maf kuma kudan tu duwe
Biden kutafal misi sa ta ifdur gummi president ma ke satti bay ibarbaaji sa ta Florida ke satti dula filanno geggesaniru.
You all know, and quite frankly, if we win Florida, you've won.
Akuma martinu ke san bektanif dukuma dubachu da vio Florida injifanne injifatte jechura
yadi tegerse ummata biyole sakamulisut Biden Trump indur saturan yadi ummata haraba yakamulisutmo bakka barakumala mafkuda ja Trump injifatan Florida keset Trump Biden it sikani jiru namon filanno sagale kennan wogaja ta mishanif isan oljiran filanno United States keset qama hawasa murte soda sababin sas cicca qabu jedu tintala siyasa kataan Rafael
Soneshin. Well, what seems to be happening under the surface is that Biden's small lead among older voters.
Godak abe wanta uyo ilalle. Biden mangudota sagale kennam brat deggerse tqo qabachun Republicanota funde nchimata yedabala ade musati jedan. Falmin tana presidenti karobi uft Salt Lake City ke satigegefam matadre ijo dula filanno ukubsaju Trump tani rat fulle fatamuta ufdema.
He reminds everybody that there's a 74-year-old running against a 77-year-old for president and two considerably younger
Mangudon wagator batami afri presidenti ta uf mangudo wagator batami torba wolin dorgomuf akajiru akasumas kabron lamammo kanen kanara umri insani gadana kantae tokko itana presidenti tokkomo kadima matana presidenti ta ani dorgomuf jiru jedan akata falmin itana president Mike Pence kadimamtu tana presidenti Kamala Harris addata umala Harris had alanga durati Pence mo bulcha kuta Indiana qopesa radio saganta durani turan akho gana gurmu virusi corona tidulu kan White House it Pence akata bulchin sichi covid kuda sagalit tiduluf de weekend farsu malu tindaltonna kajedanit baindor gommi presidentuma akata president Trump werara virusi corona tqaban ilanjise marat murti ummataf yata
jiraton godina shawadita ana gin debere tokko tokko humno tanage gumsa motummatin hirar fama jirre jechudan sagale america tidubatan wajir nagenya anicha garu komi jiraton ni kasan kana lalchise ode fannun qabu kajereyo taw biron bulchi sam nagenya oromia mogamasatin rakko jiraton ni kasa jiran kana kulkulle fachcha kajiru radio sagale america fipse sahaydam totu finfinne ragabase
jiraton godina shwalita anagin debaret gande qarredo bike sejran tokotoko akaymanitti ful bana digdemila barakuma lamafku da sadira egale humnon nigeenya motumma ana sanafi bulchinsi anicha jiru idilera qonna multota ogure mora mana barnota keset walitti qabe tech sajrejchun himan obogutu sori jirata anagin debaret kantaan akaydanitti tibban qamuli nagenya motummatin jiratonni ganda tokko gutumman gututti dararama jiru jechun ibsani
ummanne ko yero amma kana mana barumsa karado bis darka lamafat kan jiram keset ummanni yoti kate namne kumato ko kantau asike sete ashwa sagupat ispalti gupat rapitani chike sebulaje isa amma kana kuno shane barbada jira ni dream ummata kabatani ummatum ta bukai isa amma kana madabarum sa ki tayatani gajalla barhal ko jiran anaka anaddadi aloye shasho adam jala sana da kanjira mindumar devani din ummata kabatani din ummani sampana dema shane barbada din ummata kada kanati barache to fani pana din sa ji
obo gurmu bakalammo jirata ganda qarredo bike sa isan tokodam
bitoko yo fudani darbe kana umman walgahi waame warana motumati madaborum sa tokotti nakani yero kaniga virus corona kana nammo walgahun kabun nakadan yero sana ummata ganda tokkicha hun da sa dubara wosonjedin dubarti wosonjedin jar sajar kiyo tonjedin hindu wayi walti waamani man cheke saddi dubarto tarle ga gara galgala gatti saniyu guya saditi la iddo tokotti walti kamane achi bulchani yechu guya saditi vergachi bulchani ti bo damo umhidati bosona jiram nan benati barbada jirani ummata sana dabadabadan dirkam sinani ase gade busani garabara dergani kanarra kaasani ummanni guyya saditi wacce erga bulega furmata waanta udabe jennani barbaacha garabara hatta ase gade imale kesarra gade ero imale olde tiga ummanni ummata badiyati ero kanat harka kalle achitti rakkona nakka bishani minani ille fite walakkansani mo galgala walbaatani galani baadani jesuka bahe galurratti yaaddo gurgudda qaba akkasumas immo namni dhuunfaa tokko boqqollo kan dhuunfaasaa keessalle seenee argamelle akka rukutamu maal maal jedhaniifillee sodaachisaa jiru garuu hanga ammaatti manni akkasitti rakkachaa jechuu barbaadeetani.
Obbo Dastaa Dinqaa hoggansa koongireesii federaalaa Oromoo keessaa isaan tokko yoo ta'an dararama hawaasa naannichaarra qaqqabaa jiru akkasiin ibsaniiru.
Humni mootummaa hidhate ganda sana keessa qubatee jiru uummata kuma jirutti walgahii waame sana irratti erga argamaniiti galgala saatii 12 yeroo gahan dubartoota qofaa galaa jedhanii warra dhiiraa achuma bushani mana barnootaa keessa. Kunigaa 23-24 itti fufe guyyaa 3 akkanumas itti fufe isa kaleessa kanammoo gaafa fulbaana 25-2013 kana dhumarratti deebi'a galaati gaafa lammaffoo fi gaafa roobii yookiin immoo gaafa facaasaa fi gaafa roobii namni hidhataan ganda kana keessaa badee jira isa gammoojjii keessa deemaati barbaadaati gaafa kamisaatti immoo gaafa 28 bu'aasaa fi daakootaa jedhanii kaleessa isaan gadhiise jechuudha. Weelaa humni mootummaa kan achi taa'eeru poolisiidha kan hidhatedha. Rakkoon achi jira jedhanii erga qamananii erga achi dhagaleeru ta'eeti rakkoo jiru kan hordofee warra rakkoo uumus seeratti isaa dhiyeessanii waan biraa isaa godhanii kan hordofuun jiru isaanidha malee. Uummata yeroo ammaa kana waa'ee midhaan sassaabbachaa midhaan hojjetachaa waa'ee qonnaa hojjetachaa jiran yeroo ammaa kana akkasitti guyyaa 4 fidaa inni irraa guyyaa 5 guyyaa 5 jiruurraa dhiisisanii rakkisaa jiru jechuudha.
Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan ibsanitti namoonni ganda qarree dubbii dhiiraa dubartiidhaan mooraa mana barnootaa keessatti ugguramanii hiraarfamaa jiran beelaanis adabamaa jiraachuutu ibsame. Komii jiraattota irraa ka'eef itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa gindabarat obbo Joonsee Dhaabaa dhimmicha quban qabuudhaan deebisanii.
Poolisii gaafadda akaanii waan beekamu. Qaama nageenyaatu barbaadamanii kunneen bulaan shiftaa barbaada. Waan beekamu qabu isin bobbaasne ani gari qotee bula dhaqaa bu'aa jedhee waan bobbaasne isin qabu nan isaallattu waan beekamu qabu.
Jiraattota bahaaf gala dhorkee dararaa jira jechuudhaan kan hawaasni naannichaa himate poolisiin aanichaa deebii kennuudhaaf eeyyamaman ta'anii. Godina Shawaa Lixaatti bulchaa aanaa gindabarat kan ta'an obbo Tasfaa Badhaanee gama isaaniin komii hawaasni kaasee fi ta'ii aanichatti tibbana mudate akka ta'anutti ibsaniiru.
Rakki milishaan akkuma jette humnoota hidhatanii jiraniin butamuun sirriidhuma. Isa kanammoo hawaasichi marii qaama mootummaa wajjiniin waliin mari'atee nuyi namni guddaa butamee akkamiin jiraannaa. Itti deemnee qaama kana barbaadachuutii qabnaa gara jirutti dhufame lakkii qubaa deemuutiin hin ta'u jennee nuti qaamni nageenya milishoota wajjiniin deemanii reensi namicha butameellee yeroo ammaatti argamee kan jiruu fi har'a sirna hawaasichaa raawwachaa kan jiranidha. Akkuma jiru isa kanadha.
Tole gama biraatiin immoo hawaasni kan inni kaasaa jiru akka aanaa gindabarat ganda qarree doobbiitti ganda sana guutuu qonnaan bultoonni jiran dhiiraa dubartiidhaa osoo hin jedhiin fulbaana 22 bara 2013 mana barnootaa keessatti walitti qabamanii achitti guuramanii akka turanii fi akkasumas hidhataan gandaa kan qaama nageenyaa mootummaa ta'e ganda sana keessaa namoonni lama waan badanii fi namoota kana gammoojjii bu'anii akka isaan barbaadanii fidan hanga kamisa guyyaa borrutti dirqabnetti kennamee akka jirudha kan hawaasni kaasu. Gama kanaan isin maal jettu? Bobbiin kun dhugumadha?
Lakki mootummaan nama gurusin qabu. Ta'ii taati jiru rakkoo nageenya hawaasa keenyaa kun namni kun jiru isa kanaatiif akkamittiin rakkoo keenya hiikkannaa kan jedhu marii qaamolee garaagaraa kutaa hawaasaa garaagaraa wajjiniin gaggeessaatidha kan jedhamu malee namni hidhamee jedhamtu hin jiru. Namni kun nama keenyadha, nama buleessa keenyadha, deemne barbaaddachuutti qabna mootummaan nu adeeggaruu kan jedhe hawaasadha. Kanammoo akkaataa nuyi nageenya isaaniitiif barbaachisaa ta'eetiin qaamolee nageenyaa. Dhimma kanarratti bobbaafneetiin akkaataa itti namoonni kun yoo lubbuudhaan jiraatan sana argachuu yoo dhabame immoo reenfa isaanii illee argachuu qabnaa itti deemame reenfa namicha isa butame tokkicha argameetiin guyyaa irraa sirna waltoota irra kan jedhamudha.
Komii jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Gandabarat kaasan kana biiroon nageenyaa Oromiyaas qulqulleeffachaa akka jiru hoogganaan biirichaa Obbo Jibriil Mohaammed dubbataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa keessaa naannolee 4 bulchiisota magaalaa 2 keessatti vaayirasiin pooliyoo argamu Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Naannolee eeraman kana keessatti fulbaana 27 hanga 30 guyyoota 4 manaa manatti deemuudhaan tallaaliin kan kennamu ta'uu torban darbe waajirri kun beeksisee jira. Dabalataanis weerarri dhukkuba busaa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaaf Oromiyaa keessatti mudateeraa jedhameera. Onkoloolessa 13 kan tallaaliin kennamu ta'us dubbatamee jira. Mukhtar Jamaal gabaasa guutuu qaba.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri vaayirasii pooliyoo hanqina talaallii irraa ka'eetiin biyyoota ollaa irraa dhufe gama Itoophiyaatti galuusaa beeksiseetiin hin jira. Weerarri kun yeroo jalqabaatiif bara 2011 Itoophiyaa naannoo Somaalee godina Dooloo Aanaa Boho keessatti mul'achuu kan beeksise Instituutichi walumaa galatti Itoophiyaa keessaa duula muddee bara 2011 taasifameen sumuda namarraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 32 fi sumuda naannoorraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 3 sababa hanqina talaallii irraa tamsa'e argamuusaa beekseetiin hin jira. Hojii duula ittisuu fi to'achuu vaayirasii pooliyootiin hojjetameen illee naannoo Somaalee godinoota 5 keessatti duula marsaa 3 daa'imman 1786 olii talaalliin kan kennameef yoo ta'u naannoo Oromiyaatii fi naannoo uummattoota kibbaa keessatti illee marsaa 3 talaallii aanota 11 keessatti kennameen daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadii miiliyoon 2 ol ta'an talaaluun akka danda'ame Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti daayireektorii daayireektoreetii hordoffii dhibeelee fi rakkoo fayyaa Obbo Masfin Wasan dubbatanii jiru. Yeroo dhukkubsataan jalqabaa naannoo Somaalee keessatti argamu biyyoota ollaa waliin hordoffii taasisaatiin turree jirra. Tatamsa'inni sochii isaa waan guddaa ta'eef ogeessonni fayyaa akka waliin hojjetanii fi daa'imman daangaa waliinii irratti argaman waliin talaaluu irratti bara darbe hojiin milkaa'aa raawwanneetiin hin jirra. Dhaabbata fayyaa idil addunyaa waliinis ta'uun yeroo mallattoon dhibee mul'ate olloota keennaan wal hubachiisaa deemuun akka danda'amus hojjetamee jira jedhan. Vaayirasiin pooliyoo yeroo ammaa kana naannolee 4 fi bulchiinsota magaalaa 2 jechuun naannoo Somaalee, Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Hararii, bulchiinsota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa keessatti godinoota 47 aanaalee 334 vaayirasichi kan keessatti mul'ate ta'uu weerara vaayirasii pooliyoo kana ittisuudhaaf illee jecha bakka eeraman kanniinitti duulaan talaalliin manaa mana gaafa fulbaana 27 hanga fulbaana 30 bara 2013 guyyoota 4 wal duuka kan taasifamu ta'uu itti aanaan daayireektara ol aanaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Obbo Aschaalew Abbaay dubbatanii jiru.
አሁን እነዚህ ክልሎች ላይ ብቻ ነው ያለው አስፔኩ ብሎ ወይም ደግሞ ወረሽኙ ብሎ መናገር አይቻልም
ወይረሪ ኩኒ ናኖሌ ከኒን ቆፈ ከስ ጅራ ጀደኒትኒን ዱበቾን ሂንደንዳሙ kanafu hoji qoranno fi sakatta insa cimsun barbaachi sada hawasni ken yero mallatto dibe kana arge akka eru kenu taasisu fi dabile fayya ken cimsun yo dandame diben kun yo memes dafame addabasun nidandama jennetinin amanna jadan obbas chalon dabletanis akka jadanin wereri busa nanno ummatto takibba ke setti namota saddetami jaharatti mulate yotikkaate namota afur ajjeesetinin jirajadan yero amma kanattille wererichi anale 11 nanno ummatto takibbaati fi dangale nanno oromiyatin wal dange senitti wal magala anale 12 namota kuma dibba torba ol soda ke sawangal chejruf onkolole sakuda sadihira egale dulan talallin niken namajadan adem sakana lamanu de garu daf jecha qamole motum mafi miti motum mataan yero namonni mana manatti de manitinin talalli kana talalen akka gargaran istubatan garen talalli mana manatti bobba famukuni dibele polio tv busatin dabaletatti dimota fayya kannen biro dibe gifira corona dibe hankina nyaataatiin dufo fi kannen birorratti sakatta insalle kan taasisan ta'u himameetiin jira gabaasa sagale amerikaatiif Mukhtar Jamal Finfinneerra
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagale amerikaa sagantaa afaan oromooti. Kutaan Minnesota baran baqattoota biyya alaa hojii gurguddoo ummata isaanii fi biyya keessa qubataniif hojjetani jijjiirama guddaa fidan jette nama 10 beekamtii kennitee jirti. Kana keessaa 2 ijoollee Oromooti. Dr. Obsaa Hasaniif Aadde Rufoo jiruuti. Jarri lachuu ganna ijoollummaa keessa kaampii baqataa irraa Ameerikaa dhufan. Dr. Obsaan amma Minnesota keessatti hospitaala Mersii keessaa doktora. Aadde Rufoon barumsa keemistirii barattee ogeettii keemistirii yookaan keemistii ta'anii jiran. Waldaa gargaarsa aanolee yayyabuun beekaman jara kanaaf beekamtii fi badhaasa kan kenne damee fayyaaf hawaasummaa Minnesotaa ta'uun beekameera. Jarri lachuu hawaasa Oromoo keessatti hojii tolaan uummata gargaaruun hedduu hojjennee jedhan soraa dubbise. Aadde Rufoon maal uummataaf akka hojjetan gaafatamanii akkas jedhu.
An akka kiyyatti yaa warri samaraayizii godhee agarsiisaadha hojjadhee. Waggaa 3 darbee ani workshoppii hedduu deemaa konferaansii warra DHS kana wajjin godhaa ture. Keessattuu iskuul distriktii Sempoolii keessaa istuudentii gargaaraa ture ijoollee Oromoo.
In gargaara jechuun?
Yaa faamilii riisoorsiti konneektii godha. Gariin amma ijoollee qaamaan hanquu qabu jira iskuul irra akka dilee taasetu jira. Kanniin riisoorsii gariin beekan faamilii. Kanaafuu waan kana kanatu jira jedheetiin akka gargaarsa sana argatanii akkasitti konneekshinii akkasii uuma. Interpireetara illee ture karaa saniin hanqoon akka jiru waan argee jiruu fi akka faamiliin keenya Oromoo kunniin akka bahanii iskuulatti engeejimentii godhanii waan barbaachisaa ijoollee fi jala deemanii gargaarsa jiruun akka wal qunnaaman godhaa jira.
Hedduu gargaaraa jette waggaa hagam akkan hojjette?
Gara waggaa 4 fi waggaa 3 dabre ammoo faamilii irratti sirri hojjataa ture.
Gargaarsi dhibeen yookaan ammoo fulaan dhibina tolaan keessa hojjettu kan uummata gargaartuuf balwaan tolaan hojjette faame keessa naadii dhiires.
Man organizationii jedhamtu jira. Multi cultural autism action network ka jedhamutu jira. Kunniin ijoollee dubbachuu hin dandeenye fayyaa ka qaban fakkaatuu fi garuu dubbatuu hin danda'ani. Parentii akkas ijoollee akkasiisan irratti warra hojjetu organizationii kana dubartii ijoollee rakkoo qabdutu jira. Sanniin tufaa hundi godhee sanniin keessa boordii waan tureefi baay'ee parent Oromoo like peer to peer jedhanii mana deemne interview goonaa waan akkasiisaniin waggaa dheeraa bira hojjetu.
Hagamsirra fagaattu jintu yoo tolaan hojjadhaa jettu miilaan deemtumoo makiinaan deemtumoo hagamsirra fagaattu waan hagamitti dadhabde?
Makiinaan deeman shakkaffii jedhan galaa guddina kan bakkee aanitti jirtan poolis Minneapolisii gara maayilii 30 irraa fagaatu.
Baqata taatee deebite akkam baqata gargaaruun waan xiqqoo miti. Biitaan yoom dhufte jireenni baqataa baqaa keessa dhufu maal fakkaata?
Bara 1993 dhufe biyya kana.
Jireenni baqataa dubartiif maal fakkaata? Ganni ijoollummaa sunitti baqachuun jireenya akkam keessa baate?
Baay'ee ulfaata. Ani akkam jire akka hin muhiim beeku yeroo sunitti baay'ee ulfaata. Garuu Oromoo walirra dhaabbattii waliin waa maraayyuu rakkoo maraayyuu waliin keessa dabarsiti.
Jireenya kan kibir dabarte amma nama qarqaaruu jirta. Hojii namatti qarqaartoon hagam itti gammadde?
Baay'ee itti gammadde. Baay'ee. Namni dubartiin martinu tattaafatte jiruu baqataa san keessaa bahanii as gahanii afaan baratanii jiruu lafanaa fudhatanii akka jiruu fooyyeeffatan barbaada dubartii.
ውጅ ቶላኖ ጀቱን አመለቱም ጅርታ ውጅ ቶላኖ ጀቱ ውፍታን ወለድ ረሰር እንደ ውፍቱ መውሳቲ ገርገር ቆጠት
ገነም አልካም ውጅ አንሳ ገረሳቲ ሸኔትቴ ውጅ ፍያ ከጅሬኛ ገነም ሳሸኔን በሄ ገረሳቲ ቶኮጭናቲ ውጅ ረባሃ ውጅ ራዮ በሄ ጀዴ አሞ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ዋን አዳዳ ወርክሻፕ አዳዳ ሚቲንግ አዳዳ ዋኑ ኮሚኒቲ ከየፈልየዱ ወጀጣ ገልገለ ገረሳቲ ጃሆ ከንቶርባዲ መናቀለ
ገሞ ጀቱ ውጅ ቶላኖ ጀቱታን
ኤቭሪዴ ጀቹ ደንዴ
ጉያ ጮፈጀቹን ጉያ ቶርቦሞ ጉያሻን
ጉያሻን አፍተር ወርክ ሄሮ መራኝ ኮንትሪቢዩት ይጎዳታ አይነት የፍሪታን
አያ አደ ሩፎ ጅሩ ተናንጀቹ ጅራ ሜ ወራሻም ሰኒ ከነንኩ ነገንጫል ሰንጀጀበይ ሰጀኔ አብደና ነገዋ ጋር ሄዶ
አይ ከለቶ
አይ አይ ለማማንታን ዱብሱ ጅሩ ዶክተር ኦብሳ ሐሰኒ ዶክተር ኦብሳ ጉዶ ገላተፈና በገገም መድየቻ ገርጋፊት ይያደብራ ኡጂኒ ሰኖ ጀቻ ባተማን ኡጂኒ ሰኑ መታው ጀተማን
ዳበኒ ሚኒሶታ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂዩማን ሰርቪስ ሪሴትልመንት ፕሮግራም ኦፊስ ከጀው አውስታንዲንግ ሬፊጂ አዋርድ ከጀውኒ ቤ ኮንቲኒው ከነሳኒ ከገለተው ማጀቻኒ ወንኒ ኩኒ ተኮፋ ወሮታ ቢጀግራቲ ዲፌ አዳ አዳ ከይሳ ዲፌ አሜሪካ ቁባቴ አጭቦ ደሞ ቢጀተነ ከይሰት ፖዚቲቭ ኢምፓክት ሀዋ ከረት አካ አማስ ኩታ ሚኒሶታቲ ጂራማ ፖዚቲቭ ኪን በሬዳ ከፊዱ ዳኒ ከነሞኒ ኩኒ ነሞተ ይሳና ምኔት ጎዴን እጭቦ ደሞ ከይሳቲ ለማኒ ወንኒ ቻሮጀተን ለዓለምቴ ትግልጋለምቴ ቺከይሳ ለሞተ ከነፍላቱ ማን ኮተኒ ደጋፊን ከቲ ወንኒ ትጎነ ጀኑጋ አኩመነማ ስቴተ ከነከይሰ ጅሩቲ ተዘርካ አዋሱማ ጆኒ ሆጀኑ ጁቲ ጅራ አክቶሎልቱማ ዳን ቦልዲ ወልዳ ወሰሮሞ ከይሰቲ ርማቹ ኦኬ ሰው ተፈያ አጅለ ዱኒያ ከይሰቲ ኢንተርናሽናል ኦሮሞ ሄልዝ ፕሮፌሽናል አሶሲሽን ከንጃሙ ከሎሮሞ ከምብራሞ አካ ነመተ ኮት ያኒ አይም አድቫይዘር ቱ ግሎባል ሄልዝ ኢኒሽቲቭ አት ዲ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኒሶታ ተመለየ ማስከራ ፈያቲኒ ክሊኒካ ዱምፋ ከምንደጅኔ አዋት ተጃጅሉ ኦሶ ከነለን ገዲን ጣቢን ዱራ ክሊኒካ ቶላን ነመ ገርጋሩ ተኮቱ ጅራ ሀዲ መርኮል ክሊኒክ ከንጃሙ ቶርባኒት የሮ ተኮ የሮ ተንዲዳ ቲን ጉያ ሰብቲራ ደቀት ገርጋሩ ፋዳ ከምብራ ጋር ሊደርሺፕ ፖዚሽን በዳባ ምትሞቱማ ከንታን ከሴ ተኩማ ሬፍ ጥቁ ያለቲ ወልዳ ሶሮሞ ወልዳ ኦርጌሶ ተፈያ ጅል አዱኛ ከምብራ ከምብራ ላይ ከሴ ጥቁ ደፍረች ዳን አማስ አካ ጎርሳ ኦሮሚያ ፊዚሽን አሶሲሽን ከምብዬ ከሴ ትሌ ሁንዴ ፈሜ ኡመት ከኝ ገርጋሩ ሳንፋ ከሴ ትን ቆደ ፉዳ ወሉማ ገለቲ ጠዋት ከይሳ ዋን ሀዋስኒ ገሌ ሳንበርባደን ረቲ ቆደ ፍረጅ ኩን ዲተማ መርጋዳ ለመማ ረቲ አካክቲ ሲተኮቲ ባካ ነማ ያደዋ ተኮቲ ወኒን ተወጀነ በርኩማ ቁደጃራ ጀልቀበ አገ ኤችአር 1218 ወል ኮንግረስ አሜሪካ ትረጋሙ ሰንከይሰቲስ ገዮላና ተወጀቹዳን ወል ማገለት ያቲ ሀዋሰ ከይሰቲ ሀዋሰ ኦሮሞ ሀዋሰ ኦሮሞ ተይን ከሚሶታ ቁበቱፊ ይህ ለዱኛ ረትሌ ወልደዮታ አማ መካቱ ተነከይሰ ተወጀቹዳን እየሮተኛ ወሬይነ ኡመት ከኛ ሀዋስ ከንጅጅሩ ረቲ ዋን ካብሶይኔ ፊዮኒ ኩኔ ከኑ ከነመስሩ
ዶክተር ኦብሳን ጋፍ ኩሳ ሰጋሊ አሜሪካ ዱፌ ጀደ ሚያበደኖ በረደ ጀራ ኩታ ሰደይ በራቴ ኩታ ሰጋሊ ደብሩፍ ጀሌናን ካምፒ በቃሴኔ በርኩም ተቆ ድብ ሰጋሊ ሰጋል ተሜ ሰዲ አሜሪካ ዱፌ በርኩም ለማፍ ኩዳን ለማ ዶክተሩ ማኔ ቢፋሜ ሆስፒታል መርሲ ከሚኒሶታ ጅሩ ሃንኪስ ሆስፒታሊስ ታይቲንገን ሻን ሆጀደ ጀደ ትከናን ካምፒ በቃሴኔ ጀት ጅሬኒ በቃታማን ፈቃት ገን ጆሉማ ሱኒት
ጅሬኛ ወቢን ካምኔ አጅራቴ ቦጅራቹ ካምበይኔ ያለማፋ ከይተ ጀርካ አማስ ሀዊን ቢያ ለማፋ ከነመጅ ቢቱከይሳ በቀጥቱማ ራባቴ ብያ ምርጊ ነማት ከበጀ መካወቢ ቀቡ ኩበቹ ዳቴ ያልከኝ ብያ ያዳ የራ ዱፍት አማቱ ቶልቱ ላፈት ጉደት ለጋፊ ሙከ ነማ ፊሳ ሰኒ ያዳ አኪራሞ ጋፈ ብየብራቲ ይመልቱ ብያ ተደፋዳ ሪሰተልመንት ዳን ቁምሱ መሰደፋ ጋፈ ደይቴ ቤትስኖ ብያ ከሚተና ላለራ ክርመት ቺፍቴ መታ ከከይሰት ትያዶ ሶንቴ ጋፈን ቃማን ቺቴ አርገመሞ ከሚንታ ጀቴ ትያዳ ወሉማገለቲ ይለኛ ካለተኮኒ አብጂ ጥቆ ከቃንቀ ቀሎ ተከስተር ግሲሴ ዱከንቲ ዱበጅርቱቲ ወደ ጀኝ ወቀታዳ
ነመ በቀታክ ከይቲ ዶክተር ይታውፈል ኢንጂነሪ ይታውፈል ሊዩ ፍቅር ካሩፈል በማቱ ፍቅር ካሩፈል ማንጎርሶፈል
ሊቪንግ ኢዝ ዋት ዩ ሜክ ዘ ዲፈረንስ ኢኒ ረቢኒ ደንዴቲ ሰሙ ዮሲ ከነ ሂሬቲ ምጄሱታይ you have to apply yourself ሀገድ እንደይተቲ ኢፍረቲ ርከቴ ነሞተ ሲዶ ጅሩረቲ አክመንተርሺፕ ይትሌ ነሞተ ስቲዲያቲ ኢሳኒ ራዋው በቹዳን ባሩንሲ በርባቺ ሳዳ ከተካዋ ተከኛ ካ ወራቸረ ጅሩሲ ከፉነ ድረሌ ቢየጃሩ ካው ባሩንሰ ረቲቺቹ ቢዝነስ ረቲቺቹ ቻካ ሞቱማ ከነከይ ተገሉና ሀላ በርባቺ ቹዳ ታጎገተኒ ኢንቪዚብል ተውሮ gabbani visible one qaban gumachani bije ke tejuru dagaqsa ummata kenya kabijet ta fetinde rekete chima taw yendenya kara siyasatin ogummale attada gumachu retis one guru nenyecha
አይላም ዶክተር ኦፍሳ ሰኔቲቭ አደሩ ፎጅሩ ወርላቹ ሚኒሶታ አንግላቴፈና አንሰራላፈት ነገጀነ ነገ ታረታንም ታቦሪቲ ወልተደቻና ነገጀነ